waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a New Zealand oo ku dhawaaqday in heshiis ay la gaareen dalkan Australia dib loogu bilaabi doono safarada labada dal u dhexeeya sanadka cusub. cayaaraha tenniskana Roger Federer ayaa shaki laga qabaa inuu kasoo qaybgeli doono cayaaraha Australian Open. dowladda New Zealand ayaa ku dhawaaqday in safarada u dhexeeya Australia iyo New Zealand ay dib u bilaaban doonaan qeybta hore ee sanadka cusub haddii xaaladda coronavirus uu noqdo mid markaasi degan. safarka labada dal u dhexeeya ayay u badan tahay ayaa la yiri inuu dib u bilowdo dhammaadka bisha Maarsa 2021, iyadoo dowladdu ay qaadayso tallaabooyin loogu diyaargaroobayo in markaasi dib loo furo safarka New Zealand. ra-iisul wasaaradda dalkaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay in heshiiskan si mabdi'iyana loo gaaray, balse weli loo baahan yahay in saxiixi ugu dambeeyey lagu dhufto. waxaanu anagu ku tali jirnaa inaanu magacowno maalin bilaabanayo safarka u dhexeeya Australia iyo New Zealand iyadoo dadkan looga baahnayn inay iskarantiilaan, taasoo dhici doonta sanadka cusub markii faahfaahinaha noo dhiman markaasi la dhammaystiro. laakiin waxay ila tahay, ayay tiri, in shacabka reer New Zealand ay dareensan yihiin ama ay garowsan yihiin in tallaabada dowladdu qaaday ee ay ku hubinayso inaynaan qaadan khataro aan loo baahnayn ay markaasi fahmi karaan innagoo gelayna, ayay tiri xilliga xagaaga ah. warbixin ka soo baxday aqalka sare ee gobolka Victoria laguna baarayay nidaamka dabagalka xanuunka coronavirus iyo dadka ku dhaco ayaa lagu ogaaday in nidaamkaasi uu xamili waayey mawjadii labaad ee coronaviruska ee ka dilaacay gobolka. warbixinta ayaa muujinaysa in nidaamka caafimaadku uusan awood u lahayn inuu wax ka qabto intii lagu jiray COVID-19, iyadoo markaasi shaqaalaha ka shaqeynaya nidaamka dabagalka ay macluumaadka si qoraal ah halhal u gelinayeen. Fiona Patton oo ka tirsan xisbiga Recent Party oo iyadu hogaaminaysay baaritaankan ayaa sheegtay in loo baahan yahay in wax laga bedelo nidaamka wasaaradda caafimaadku ay u shaqeyso, dhakhaatiirtana aan go-aanka si ku filan looga qaybgelin, ayay tiri. runtii mid ka mid a talooyinka warbixintan ka soo baxay waxa weeye inaanu sii wadno inaan la shaqeyno dhakhaatiirta xaafadaha si loo hubiyo inay qeyb ka noqdaan nidaamka dabagalka COVID-19, sidoo kale si loo xaqiijiyo inaanu talooyinkooda qaadanayno, sababtoo ah, ayay tiri, waa dhakhaatiir arkaya dadkii marka ugu horreysa fahmayana bulshooyinka ay la shaqeynayaan, ayay tiri. gobolka New South Walesna waxa uu gaaray maalintii tobnaad oo aan laga helin xanuunka oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey, inkastoo 3 kays oo dad dibadda ka yimid markaasi laga helay xanuunka. gobolka ayaa gebi ahaanba waxa uu diiwaan geliyey dadka badan 4,000 oo kays laga bilaabo markii xanuunkan pandemiga ama uu bilowday. Dr Jeremy McNulty oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka New South Wales ayaa sheegay inay tahay arrin walaac ah in tirada dadka xanuunka iska baaray hadda ay hoos u dhacayaan. wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee dalkan Australiana waxa uu sheegay in qiimeynta hore ee in tallaalada ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo AstraZeneca oo looga hortegayo ama lagu tallaalayo COVID-19 ay bilaaban doonto dhammaadka bisha Janaayo, kahor inta aan waddanka lagu qaybin bisha Maarso ee sanadka soo socda. qeybtii u horreysay ee tallaalada COVID-19 ayaa hadda loo dirayaaba la yiri xarumaha lagu qaybin doono ee dalka Mareykanka oo dhan, iyadoo dadka ugu horreeya lagu duri doono asbuuca soo socda, kuwaas oo ah dadka markaasi mudnaanta koowaad la siinayo. wasiirka caafimaadka Greg Hunter ayaa sheegay in natiijada kasoo baxaysa tallaalka ay sameysay shirkadda AstraZeneca ay tahay mid runtii fiican. marka la fiiriyo waxa dalka dibaddiisa ka dhacaya, waxaanu helaynaa macluumaadka ugu fiican sida aan isleenahay waa marka loo eega adduunka oo dhane, si aanu shacabka Australia amnigooda u ilaalina, ayuu yiri aana u xaqiijino in aanu hawsha sideedii ku wadno oo aanu hore u wadnaa, ayuu yiri sida ugu dhaqsaha badan. Sidoo kale, tallaalkii ugu horreeyey ayaa yimid dalka Kanada kadib markii ay dowladda Kanada cusboonaysiisay qandaraas ay la gashay shirkadda Pfizer oo tallaalka soo saaraysa. Baaritaan ayaa lagu bilaabay dhimashada nin ku xirnaa xerada dadka qaxootiga lagu hayo ama dadka dalka laga dhoofinayo lagu hayo ee Villawood la yiraahdo, ninkaas oo ku dhintay isbitaal ku yaala gobolka New South Wales. Saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada xadka ee dalkan Australia ayaa sheegay in ninkaasi meesha ku xirnaa uu ku dhintay isbitaalka Liverpool. Dhakhtarka baara dadka dhintay ee gobolka New South Walesna hadda kayskiisa uu ku guda jiro, balse hay-adda u dooda qaxootiga ee la yiraahdo Refugee Action Coalition qaybteeda Sydney ayaa sheegtay in ninkani ahaa nin 20 jir oo u dhashay dalka Malaysia, xeradaas Villawoodna ku jiray muddo bilo ah. Bulshooyinka ku nool waqooyiga gobolka New South Wales iyo koonfur bari gobolka Queensland ayaa wajahaya xaalad cimilo oo aad u daran oo ay ka mid yihiin roobab mahiigaana. Xafiiska cimilada dalkan Australia ayaa digniino ka soo saaray gobolka Queensland oo ay ka dhici karta, ayaa la yiri, daadad gaar ahaan koonfur bari gobolkaasi oo ay ku jirto jasiiradda Fraser Island iyo qaybo ka mid ah gobolka New South Wales, halkaas oo digniino culus laga soo saarayo. Madaxa adeega degdega ee gobolka New South Wales Kalin York ayaa sheegtay inay jireen ilaa 900 oo qof oo soo wacday hay-addaasi oo caawimaama taageero weydiisanaysa. Madaxda Britain iyo Midowga Yurub ayaa weli rajo ka qaba in heshiis ganacsi uu dhexmaro labadaasi, inkastoo ay ku heshiiyeen in wadahadalladu ay sii socdaan iyagoo dhaafay waqtigii hore loogu qabtay. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in dowladdiisa iyo Midowga Yurub ay weli aad ugu kala fog yihiin qaar ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan, iyadoo ay ka hartay 3 asbuuc wax ka yar xilligii lagu waday in Britain ay isaga baxdo Midowga Yurub. Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaase ka digay in Midowga Yurub aysan iska yeelayn heshiis aysan ku qanacsanayn, isagoo hoosta ka xariiqay in heshiiskaas uu noqdo mid u wanaagsan 27 dal ee Midowga Yurub uu ka kooban yahay. Waxa ay la tahay inay dan ugu jirto Midowga Yurub inay waddanka Britain la yeelato xiriir dhow oo saaxiibnimo. Waxyaalo badan ayaa naga dhexeeya, ayuu yiri, isku qayim ayaanu nahay, taariikh ayaanu wadaagnaa, ayuu yiri. Waxaana aaminsanahay in adduunkan laysu soo dhowaaday oo aanu ku noolnahay ay lagama maarmaan tahay inaanu leenahay ama noqono saaxiibo isku kalsoon oo markaasi isku tashan kara ama isku xisaabtami kara, ayuu yiri. Roger Federer oo u dhashay dalka Switzerland ahna cayaartooy tenniska oo caan ah ayaa shaki laga muujinayaa inuu ka qayb geli doono ama ka qayb qaadan doono tartanka cayaaraha tenniska ee Australian Open oo waqtigii caadiyan la qaban jiray waxoogaa dib looga dhigay. Ninkan ayaa ka soo kabsanayay dhaawac ka gaaray jilibka oo qaatay waqtigii la filayay waqti ka dheer. Ninkan oo ku guuleystay 20 ka mid ah tartamada waaweyn ee cayaaraha tenniska ayaan cayaarin wixii ka dambeeyey markii dhaawac uu ka soo gaaray cayaarihii semifinalka ee Melbourne Park sanadkan kadib markii uu halkaasi ku dhaawacmay. Sadaasha hawada berita oo talaada magaalada Perth waa cadceed 30 degree, Adelaide qayb ahaan daruur 29 degree, Melbourne inta badan waa cadceed 30 degree, Sydneyna waa roobab iyo 25 degree, Brisbanena sidoo kale roobab iyo 29 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 76 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.